Barua mokuongo ma Paulo nondiko ni Timotheo. Timotheo mokuongo, achiel. An Paulo, jaote mar Kristo Yesu kuom chik mar Nyasaye ma jawarwa gi Kristo Yesu ma en geno marwa, andiko ni in Timotheo, nyathina mar adier kuom yie. Ngwano gi miwafu kod kwe moa kuom Nyasaye wuonwa gi Kristo Yesu obed kodi. Adwaro mondo imed dak Efeso mana kaka ne akwayi mondo itim, kane oyudo awuok adhi e piny Makedonia. Ji moko ni Efeso kuno mapuonjo puonj mayore, to nyaka ikwergi mondo giwe timo kamano. Bende nyisgi mondo giwe keto chunygi kuom sigendini manono kod sigendini mag anyuola, nimar mago gin mana weche makelo mbaka ma ok rum, to ok gimi ji ng'e chien mar Nyasaye miyudo kuom yie. Gima omiyo ne anyisi mondo itim kamano en ni mondo hera mawuok e chuny maler maonge bura, kendo man gi yie mar adier, obedie. Ji moko oseweyo luwo mago, mi obayo yo, kendo odonjo e mbekni manono. Chunygi dwaro mondo gibed jopuonj chik Nyasaye, to ok ging'eyo tiend weche ma giwacho, kata mana tiend puonj ma gipuonjo ka giramo ni en adier. Wang'eyo ni chik ber ka ji tiyo kode kare. Ka ging'eyo ni chik ok oketi ni joma beyo, to oketi ni joma ketho chik mar oyiem, gi joma ok oluoro Nyasaye, gi joricho, gi joma kia Nyasaye, kod joma njawni. Bende okete ni jonek wuonegi kata minegi kata mana jomoko nono. Okete bende ni joma terore, kendo ni chuo materore gi chuo wetegi, kendo ni joma kwalo ji, gi jomiriambo, gi joma kuong'ore gi miriasia. Chutho, chik oketi ni ng'ata ng'ata matimo gimora mora makedo gi puonj mar adier. Puonjno owinjore kod wach maber mawuoyo kuom duong' maler mar Nyasaye mipako. Wach maberno ema ne Nyasaye omiya mondo alandi. Ago erokamano ni Ruodhwa Yesu Kristo kuom miya teko mondo ati tijni, nikech nokwana ka ja adiera mi oyiera mondo atine. Kata obedo ni ne an ng'at mayanyo nyinge, kendo ma jasand ji, kendo ma jakwinyo, to ne okecha nikech natimo gigo kane pok ayie, kendo ka akia gima timo. Bende Ruodhwa Yesu Kristo ne onyisa ngwono mogundho ahinya, kaachiel gi yie kod hera ma wayudo ka wan kuome. Wach mar adier kendo mowinjore joyiego chuth en ni, Yesu Kristo nobiro e piny mondo owar joricho. To an e jaricho marachie moloyo joricho duto, to Yesu Kristo ne okecha mana ni mondo kuoma ema akwongo nyisie ji kaka ojahore mos ahinya. Nodwaro bende mondo abed ranyisi ni joma biro yie kuome mondo oyud ngima mochwere. Opak Ruoth mochwere. En Ruoth ma ok tho, kendo ma ok ne. En e Nyasaye kende. Duong' obedne nyaka chieng'. Amen. Koro Timotheo nyathina, asemiyi chik no kaluwore gi weche mane johul wach moa kuom Nyasaye okoro kuomi chon. Ked lweny maber, ka wechego jiwi, kendo bed gi yie motegno, kionge gi gimoro ma dimi chunyi thagi. Jomoko osetimo gik ma chunygi nyisogi ni ok kare, omiyo koro giseweyo yie mane gin go, mi gilal. Humenayo gi Alexander gin ji ma kamago. Aseketogi e lwet Satan mondo gipuonjre ni kik gia Nyasaye. Timotheo mokuongo, ariyo. Koro wach mokuongo ma akwayo en ni mondo ji oter ywak gi ir Nyasaye ka gilemo kendo gisayo ni ji duto, kendo gigoyo erokamano. Nyaka gilem ni ruodhi gi jotelo duto, mondo wadag e ngima mokwe kendo moboch, kwaluoro Nyasaye, kendo ka wan joma odimbore chuth. Lemo ma kamano en gima ber kendo malong'o ni Nyasaye jawarwa, madwaro mondo ji duto okwo kendo ong'e adiera. Nyasaye en achiel, to e kinde kod ji bende nitie jagach achiel, ma en Yesu Kristo, ma bende en dhano kaka ji. En ne ochiwore mondo owar ji duto. Kamano, kane kinde mowinjore ochopo, to nonyiso ratiro ni Nyasaye dwaro waro ji duto. Mana emomiyo noketa jaote mondo aland wachno kapuonjo joma ok jo-Yahudi wach mar yie mar adier. Okariambi, to awacho adiera. Emomiyo, adwaro ni mondo kamora mora ma ji ochokore e lemo, to chuo ema mondo olem, to nyaka gibed jomaler. manyalo ting'o lwetgi malo ka onge gi mirima kata mbaka moro e chunygi. Mon bende onego rwakre gi lewni mowinjore, ka gibidhore kendo giritore kare. Rwakruokgi kik bed mana mar kado wich, kata mar dhahabu, kata kite mabeyo kata lewni manengo gi tek, to onego girwakre gi timbe mabeyo kaka owinjore gi mon mawacho ni oluoro Nyasaye. Mon mondo opuonjre koling', kendo koyie winjo wach. Ok ayie mondo dhako opuonj ji kata mondo otel ni chwo, to ber mondo oling', nikech Adam ema nochwe mokwongo, eka ochwe Hawa. Bende ok Adam ema ne owuondi, to Hawa ema ne owuondi, modoko jaketho. To kata kamano, dhako noyud resruok e yor nyuolo nyithindo, ka osiko e yie gi hera gi pwodhruok kod ritruok. Timotheo mokwongo, 3. En wach madieri ni ka ng'ato dwaro mondo obed jatend kanyakla mar Jokristo, to odwaro tich mogen. Kuom mano, jatend kanyakla mar Jokristo nyaka bed ng'at ma wach moro marach onge kuome, kendo mokendo dhako achiel kende. Bende nyaka obed ng'at moritore, mobidhore, modimbore, mohero rwako welo, kendo ma japuonj molony. Kik obed jakong'o, kata ng'at mohero gorruok, to nyaka obed ng'at mamuol ma ok ohero dhaw, bende ma ok ohero pesa. Nyaka obed ng'at morito dala ne adimba, kendo machiko nyithinde kaka owinjore mondo gimiye luor, nikech ka ng'ato kia rito dala ne owuon, to ere kaka dorit kanyakla mar jo Nyasaye. Kik obed ng'at mowar machiegni, dipo ka sungo omake, mibura mane oloyo Satan oloyo en bende. Bende nyaka obed ng'at ma joma ok jo Kristo geno, mondo kik ji yud thuolo mar chaye, madimi opodhi e obadho mar Satan. Kamano jokony jotend kanyakla mar jo Kristo bende nyaka bed joma odimbore, to ok joma dhogi ariyo, kata jokong'o kata joma oore ni yudo ohala. Nyaka gibed joma onge ketho moro ma gipando e chunygi, kendo nyaka gibed joma omako adiera mar yie marwa matek. To kapok gichako tich to nyaka temgi, mondo one ane ka gionge ketho moro. Kamano mondgi bende nyaka bed gi tim makare, to kik gibed mon ma jokuoth, to gibed mon moritore, kendo ma jo adiera e weche duto. Jokony jotend kanyakla mar Jokristo nyaka bed joma nigi mon achiel achiel, kendo gibed joma rito nyithindgi gi miyegi maber. Jokony jotend kanyakla mar Jokristo matiyo maber yudo nying maber, kendo gin gi ratiro mar lando wach yie ma wan go kuom Kristo Yesu. Andiko ni barua ni ka geno biro iri mapiyo, to kapo ni adeko, to barua ni biro nyisi kaka jood Nyasaye onego wuothi. Jood Nyasaye en kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye mangima, kendo e siro kod mise ma adiera oyiengore. Chutho, mano kaka adiera mar yie mwapuonjo duong' ahinya. Owacho niya, Kristo nobiro e ringruok ka dhano. Roho ne onyis ni oonge gi ketho. Malaika ne onene. Ne oland nyinge e kind ogendini. Ji ne oyie kuome e piny ngima. Ne otere malo e duong'. Timotheo mokwongo, 4. Roho wacho malong'o ni e ndalo giko, ji moko nowe yie marwa, ka gichiko itgi ni puonj mag jochiende mamiyo ji lal. Jopuonj mag miriambo maparogi odinore ka gima owang' gi nyinyo maliet nowuond ji, ka gipuonjogi ni kik gikendi, bende ginikwergi mondo kik cham chiemo moko ma Nyasaye ema ochweyo mondo joma oyie kendo ong'eyo adiera ocham gi erokamano. To gik moko duto mane Nyasaye ochweyo beyo, kendo onge monego ji kwer, to onego chamgi kigoyo ni Nyasaye erokamano, nikech wach Nyasaye gi lemo miyo gibedo maler. Ka ipuonjo wete wechego, to inibed jatich maber mar Kristo Yesu, kendo weche mag yie kod puonj maber miseluwo nomi idongi, to bed mabor gi sigendini manono mag pinyni maonge tiendgi. Bed kipuonjori timo timbe mowinjore gi luoro Nyasaye. Ing'eyo ni ka ng'ato oketo chunye kuom tuke mag rieyo del, to mano konyo mana e yore moko kende. To ka ng'ato oketo chunye kuom luoro Nyasaye, to mano konyo e yore duto, nikech okelo ne gweth e ngima masani, kendo ngima mabiro bende. Wachno en adier, kendo owinjore ji oyiego chuth. Mano ema omiyo watiyo matek kendo wakedo, nikech wan gi geno kuom Nyasaye mangima, ma jawar mar ji duto, to moloyo jawar mar joma oyie. Puonj ji wechego, kendo chikgi, ma ok iyie mondo ng'ato ochayi nikech itin. To bed ranyisi ni Jo-Kristo, kuom weche miwacho, gi gik mitimo, kod hera mihero go ji, kendo kuom bedo ja adiera, bende kuom bedo ng'ama ler. Ket chunyi kuom somo ni ji wach Nyasaye, kendo kuom lando wach, kendo kuom puonjo ji, nyaka chieng' moro abi. Kik ijwang' mich mar Roho mane iyudo kane okor wach kuomi e kinde mane jodongo oyieyo e lwetgi kuomi. Tim gigo gi chunyi duto, mondo ji one kaka idongo e yore duto. Tim kinda e wechego, kiritori iwuon, kendo kitimo gik mipuonjo. Kitimo kamano to iniresri iwuon, kendo nires joma winji weche mipuonjo bende. Timotheo mokuongo, 5. Kik idhaw ni ng'ama duong', to los kode mos, mana kaka dilos gi wuoru. Bende bed kod yawuowi mana ka gima gin omineni. Mon madongo to bedgo kaka mineni, to nyiri kod mon matindo to bedgo ka nyimineni e yo maler chutho. Nyaka ipar mon liete modong' kendgi chuth. To ka chi liel moro nigi nyithinde kata nyikwae, to ber mondo ginyis ni giluoro Nyasaye kuom gik ma gitimo e miegi, ka gikonyo jonyuolgi gi jonyuol jonyuolgi, nikech mano ema long'o ni Nyasaye. Chi liel hie hie en chi liel modong' kende, ma onge watne moro. En ogeno mana Nyasaye, kendo osiko kolemo, kendo osayo Nyasaye odiechieng' gotieno. To chi liel mohero raha to osetho, kata obedo ni ongima. Puonj jechikno, mondo mon liete obed maonge bura. Ka ng'ato ok nyal rito wedene, to moloyo ka ok orito joode, to en ng'at mosekwedo yie marwa, kendo orach moloyo ng'ama ok oyie. Kik iyie mondo ondik nying chi liel ma hike pok oromo 60 e kwan mon liete. To bende nyaka obed dhako modimbore kuom chwore achiel, kendo ma ji oyiego ni timbene beyo, bende moserito nyithinde maber. Bende nyaka obed dhako mahero rwako welo kendo moyie konyo Jo-Nyasaye ka duokore piny e tich moro amora kaka luoko tiend Jo-Nyasaye. Kendo nyaka oket chunye kuom tiyo tije mabeyo duto. To kik iyie mondo ondik nying mon liete mapod tindo, nikech ka gombogi osegologi kuom Kristo, to gidwaro mondo kendgi. Kamano bura loyogi, nikech giketho singruok mane gitimo mokuongo gi Kristo. Bende ka giwuotho e mier ka gitiyo, to gipuonjore doko josamuoyo, to ok mana josamuoyo kende, to bende giting'o weche koni gi koni, kendo gidonjo e weche ma ok mekgi, ka giwacho gik ma ok owinjore giwachi. Omiyo daher mondo okend mond liete matindo, mi ginyuol nyithindo, kendo girit utgi, eka digitam jasikwa yudo thuolo mar wacho weche maricho kuomwa. Mond liete moko osebayo yo, kendo giluwo Satan. Ng'at moseyie, bed ni en dichuo kata dhako, man gi wedene moko ma mond liete, nyaka okonygi, ma ok oweyo ni Jo-Kristo ting' mar konyogi, eka Jo-Kristo bed gi thuolo mar konyo mond liete modong' kendgi chuth. Jo-Kristo nyaka kwan jodongo motelo ni jokanyakla mar Jo-Kristo maber ka joma owinjore yud pok nyadiriyo, to moloyo onego gipar joma keto chunygi kuom tich lando wach, kendo kuom puonjo ji. Muma wacho niya, kik itwedho dhiang' ka iwayo lodi madiemo cham, kendo ni, jatich ber gi pokne. Kik iyie gi wach ma odonjnigo jaduong' kanyakla mar Jo-Kristo moro, ka onge joneno ariyo kata dek. Joma timo richo to ikwer mana e nyim ji ratiro, mondo jomoko bende obed maluor. Amiyi chik matek e nyim Nyasaye kendo e nyim Kristo Yesu kod malaika maler ni, nyaka irit chikego. Kiyalo wach moro amora to kik ing'ad bura kapok iwinji weche duto koni gi koni, kata kik idog ni ng'ato kayiem. Kik irik ni yieo lwedo kuom ng'ato kikete e tich telo, nikech dipo ka iriwori kode e richone moro, to ritri ibed maler. Ok onego imodh mana pi kende, to madh divai matin mondo konyni iyi, nikech midekre ma in go pile. Jomoko richogi ong'ere ratiro, kendo terogi e bura, to jomoko richogi fwenyore mana bang'e achien. Kamano bende kaka timbe mabeyo bende nenore ratiro, to kata ka ok ginenore, to nyaka gifwenyre bang'e. Timotheo mokwongo, 6. Owete duto manie tich misumba nyaka kwan ruodhgi ka joma onego miluor duto, mondo kik jicha nying Nyasaye kod wach mwapuonjo. To wasumbi man gi ruodhi moyie kuom Kristo kik cha ruodhgigo mana nikech gin owete, to nyaka gitingi maber moloyo, nikech joma gitiyonegi gin owete ma gihero. Ka ipuonjo, to wechego ema nyaka ijiw malong'o. To ka ng'ato kelo puonj mayore, kendo ma ok oluwore gi weche mar adier mag Ruothwa Yesu Kristo, kod puonj mamiyo ji luoro Nyasaye, to mano nyiso ni en ng'at ma jasunga, kendo ok ong'eyo gimoro. Oore mana gi mino wach, kod goyo mbaka makelo nyiego, gi dhaw, gi hango wach, gi chich maricho mamiyo ji parruok, kod donruok maonge giko. Joma timo gik ma kamago gin joma parogi okethore, kendo ma adiera oselal nigi. Giparo ni lamo Nyasaye nyalo kelo nigi ohala. To chutho, lamo Nyasaye nyalo kelo ni ng'ato ohala, to mana ka gik ma en go orome. Ne ok wakelo gimoro e pinyni, bende ok wanyal kawo gimoro wa ago. Omiyo, ka wan gi chiemo kod lewni, to mago mondo oromwa. Joma dwaro bet jomwandu podho e tem kod gombo mathoth mofuo kendo mahinyogi. Gombo ma kamago rwako ji e kethruok, kendo miyo ji lal, nimar hero pesa e chakruok mar kit richo duto. Jomoko osegombo mondo oyud pesa mathoth, kendo mano osemiyo gibaro giweyo yie marwa, mi gichuowo mana chunygi giwegi gi chandruok mathoth. To in, ng'at Nyasaye, nyaka ibed mabor gi gigo duto, to dwar mondo ibed mana ng'ama kare, kendo moluoro Nyasaye. Bende man gi yie kod hera, kendo motimo kinda, kendo mamuol. Ked lweny maber mar yie kimako ngima mochwere, ma en ngima mane oluongi e kane ihulo malong'o ni iyie kuom Kristo e nyim ji mang'eny. Amiyi chike nyim Nyasaye mamiyo gik moko duto ngima, kendo e nyim Kristo Yesu ma bende nohulo malong'o yie ma en go e nyim Pilato. Chikno en ni nyaka irit chik mane omiyi ma ok iketho, kendo ibed maonge bura nyaka Ruodhwa Yesu Kristo duogi. Nyasaye mipako, ma en kende e wuon loch, nomi Kristo obi e kinde ma en owuon oseketo. En e Ruodh Ruodhi, kendo en e jaloch moloyo joloch duto. En kende ema ok otho, kendo odak e ler ma dhano ok nyal chopoe. Onge dhano mosenene, kata manyalo nene. Pak gi loch manyaka chieng' obedne. Amin. Nyis joma nigi mwandu mag pinyni mondo kik gibed jong'ai, kendo kik giket chunygi kuom mwandu manono, to gigen mana Nyasaye mamiyowa gik moko mogundho mondo wabedgo mamor. Nyisgi mondo gibed joma timbegi beyo, ka timbegigo ema obedo nigi mwandu mogundho, to bende mondo gibed joma ng'won, mayie pogo gik ma gin go ni jowetegi. Ka gitimo kamano, to ginikan mwandu manobed nigi mise maber e ndalo mabiro, mondo giyud go ngima ma en ngima mar adier. To in Timotheo, rit gima osemiyi mondo irit. Kik ichik iti ni weche manono ma onge tiendgi, kod mbekni ma ji goyo kuom gima giluongo ni rieko, to adier ok en rieko kata matin. Jomoko mawacho ni gin kod rieko ma kamano, osebayo yo mi oa kuom yie ma wan go. Ng'uono obed kodu.